gale mirimu na fero tukakarabya anti jaffe tubona ngudo wachanje gabaya chigika nitule fuko buto kuziwa nikitusa muno kitusa muri kare tumpuguma choka mukamo sobora nzigensu zambise busi mubisagate nga mizindalo munsu kompito mugogo lero tukiraka basisi naenze sijja kwevuma ndongo leka nkologo yalimanya kubanda byenkumu abakoze nebibakubadolera balala bwe bamala okulemwa osanga bageyategana n'okufoola ne bafoola nga bwe batukiza ebibalo ku mbalaza n'alegesa mwana tululiko nnyinibu bantu bakoyoka sitamirira mugenda muwonyengato embalaza ziyoyotwa atukoye okututulirira okutuzimbirira mutukaluubirira mundeke mbalangire muleke abantu abo batuyigiriza nzera bantu amatata abeebafa okutuloterako bulujuju yagula emmotoka enene okkira omuzigo nti kupangisa oggalewo kikiba kukuba enfuufu osanga n'abaasigala emabega baloota bakununkiriza munze n'enfuna oyo zapakasa singa nina site namba abalina ng'akasanke kakulema okumanya okukamala ebyoya nga tajja weekanikirira nja amuleete neŋŋaŋa funa siyangwera buli kola babirina abyayita makubo gatembe bebo bituyita basira okukola kutawanya ensi abalala basoma emirimu naye ng'okufuna wakujja solezi bagwa ku ngatto ebisinziiro bikunamya abantu okuzanyisa bulina ate si buli akola nti kweggabana kale nno mwegendereza ebintu singa nali nze yansinga okumba obbya omutwe eyo gye mpitira batubala kuba bakitalo tukiraabe baatuma oluwalo tuyita mukungiriza mbw abo bannaffe baayitawo so n'ebimu tweka n'obukanyi mmwe ne muliyita eddembe kino kiri ku buli ategana teyaziweesa mu jjinja ffenna biba byantuuyo naye kinno mwatusengekamu kagobwoguza kenyettooke nze bwennamusa n'okyusa n'odumuula empiya mbwe zaffe zibaasa migano swazato weruweru yanzigalire mumanju muwano saba kubeno ezangomala zisula wali kunze nolero nga tewali naye bwe namalokola nawa twegayiridde omuntu yagomba kwebaseeriwa mbu naye namwe mumesinga sesinga nali mwekyensooka owakikali kumulowooza zino zijja kutusaza obwambe kwe kugamba tulaba ebintu nosigala binyenyezanga mutwe wekyolabanga kyoyita ekitono kikyuka nyendali omulala empalaata bwemera omuntu tokuyita okkuba ekiyoyo nze mpulira mbuyita buyinja mbunogula busuubulibwa kale mwawo wabayaye mmwe omuntu akuza omuzanyirako kuba obwo bwe bubonero obulaga bukulu ki kwe twebuuza nenyoko bwameranga envi bufukamiranga ku vivi n'owongerera bwosinza abaffe baabula ddadda twalwanyisa bulwanyansi fekennyini kwebuulirira ne mukama tukwatirako kubwetoowaze n'okujambantu era bwe twayiga emirimu twakulembeza kugumiikiriza obunyikivu kwo n'obuvumu n'obukakkamu ewali ebinyiga atakulaba ng'agamba nze mbasanga banyumiza abalala bwabo bakugira mu magoba bannanga owulira omuntu fe lino lyatufuukira ekkatala kutubanja byemutatukola nekukuze wajyozaalwa katuuze enkiika emiruka wano mwatulangira obunafu mwatulumiriza obufuta bwe tuli ab'amagezi amatono baneekuntandika olaba emyoyo otetenkanya abakongoola bangoola bakuba embirigo ate bw'osambula ne bakungiriza bwe tuttiza ne beesomba nga batandika kukujajjata n'amannya bagakuggyeeko bakutumyako olusuutirizo ng'olukwe muzeeyi w'ab'envi obukodyo bwokka n'emitemwa mpenda zakukuleekaana ey'egy'emizira egy'ekiralu kerere nanjogaano banange mwegendereza emitemwa era temwesiza mange enduulu sizeezaaniriza abagenyi batuwaana kututuma mise zisudde banja awazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja awazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja awazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zijiropeera abalala bafuula endowooza endyo yaminyago gigaggawaza entuyo zaffe ekyemwazikoze zijja okubakaabirira nze kati nnyinyuka nnyeenya mutwe era seebaka mirembe waka mwe bannaffe kwe tuzibaawuliza okuntebeeza bye sirina si buli ayaniriza abagenyi tikuba musaayi gwa lujja nga bano bambaleese b'owulira abeesiba kuwa nnyinimu wanzuyuke mutuukirira ensawo obwe mubazaanaanyo nezaanaalya muwendo kyoyo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musiri okwateganya bannyiniko nyinika jagala z'obugulu byonna oleka noonyeenya mutwe gwate bubooleze kabbebiko bwe kakwonoonera otuuga akatuge mbadde oyo nja nosa n'okalera kugambye n'olaba ejjooko leero nze bandaba obutono empunga byoyejerega okugejja bagiyita diguli fe bino bye tubayiiriza tetwabifumbuza ddagala nga bwe batugereesaako olw'ebitundu mw'osibuka njagala omuntu ajjayogere eyali kampeini maneja nze mu kutandika endongo kyennama abampa obululu kubanze bwe nnali njigendongo eyagyensomesa yakimpa buwa teyantuma yatta akantu ng'abataaliyo bwe mubimmanja ate saayiga yatonda yalinga ennyumira bunyumizi bwesukka okuwoomera awulira kumansira bwina ebitabo lubeya naye kwe kujja onza atemusi ntunoonyaki ng'ebirala nteeka wali kwe kunfuukira omulimu bannanga abaganda baalugera nange kiwoomereza ekyampitako ekisukka we kyandikomye yenkenkuka kigyensengejja ebizibu be mbikwatirako ne neetala okweyamba ennyo kati bw'owulira bye banziramu ensi eno tulaba ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe olaba nabatubeera ku nsegere weewuunya ebibava otunuulira ensi gyetulaza n'oddamu noonyeenya mutwe olaba ne bwe betugatta obuliri baba nabye batunoonyako be balyake n'abannanfuusi baakirumira mpuyimbiri omuo enkwezenge bannatabula mubyange mumuwoganira mbunze bakasi bazimbalako kyolu mwabamizi mukunda ludda wawo wenfunira wamasase yomba nzizeyo kufumba ndete ugwenda birago kize kibalo uzizeze mpaka sirisa